I just want to tell you.
What you go go game? I'm Bamtala. Abu ya kona, awafuenu yo watola ko. What you go go game? I'm Bamtala. Abu ya kona, awafuenu yo watola ko. Isizuzo mambi singalalani. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona. Isizuzo mambi singalalani. Yeah. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona.
Ay, shonwe nkama, ay. Ngathi mangiqala lolu hambo ugogo wathi ashisa impepha. Wangicelela indlela wase ngicelela nokuphepha. Wangicelela inhlanhla wathi ngiyakwazi ukusebenza. Ngeke ngihlulwe ezinye iy'nkabi la ikhaya sikhule sibophele. Njengoba uphuma la ikhaya mzukulu kulele kuwe. Ma ufika edolobheni ubokhumbula isimo emumva. Igadi lele ziko sonke sesithembele kuwe ukuthi ubuye uvuse ikhaya nakodadewenu kuzoba lula. Zongixolela mzukulu, mina nginaso isikhathi eside. Iminyaka isihambile, intando yakho ukuthi ngiphile. Mina ngigule phambi kwakho, ngilala ngivuka ngisinde. Impilo ayikho lula, yiba indoda nawe uqine. La ekhaya ushiye indlala lingekho nele mpuphi saka. Uyazi endlini zodaka kumnyama ngingenakho ukukhanya. Sikufisela inhlanhla ukuthi ubuye uvuse uphahla. Ngizovuka ngentatha kukhulekise ngicele kubaba.
What you go go game? I'm Bamtala. Abu ya kona, awafuenu yo watola kona. What you go go game? I'm Bamtala. Abu ya kona, awafuenu yo watola kona. Isizuzo mambi singalalani. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona. Isizuzo mambi singalalani. Yeah. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yobathola khona.
Yeah. Koko kuthanda kuba nzima. Nyakuzwa la ukhona uyaphinga. Nyazi ubatshela bonke uyasiqhenya ngalo mzukulo yimini. Ngiyayikhumbula neyalo unginika. Ngiyawukhumbula nomthandazo wokugcina inyembe zakho uyifihla. Wasengishiya kulo mhlaba wenkinga. Wathuma mncane ningakhathazeki sikhona sonisiza. Wathuma lume sasekhona ngeke siswele isinkwa. Dlabo mazwi agcina njengamazwi angakutholanga ukuphila. Umama washiya walandela ngapha kwashuba. Ngaguqa ngafunga ngiyoyifugula. Ngizovuka kabusha ngizofunda ukufukuza nokuzimela noma impilo inkuba. Angivusa amajidama athi nyuka sozaba amathuba. Azange ngiyeke ngiwele phansi angikhipha kulela hlathi. Azange ngihleka ngingena trance endlini ngingena jansi. And manje sengizengakhi ikhaya kwabonke abaphansi. Ma ukuthi unenkinga njengeyami ngizokupha la masi.
What you go go game? I'm Bamtala. Abu ya kona, abafwenu yo watola kona. Isizuzo mambi singalalani. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yo watola kona. Isizuzo mambi singalalani. Yeah. Singa ngenzo yenyoni, abafwenu yo watola kona.
Thank you.